busy pun. Brand new breeze.
Minembo.net.
Zambi.
Akukonali.
Zone Boy Baza. YB King Sharp.
Utachwani kwa mukitu sina handi ya mashere. Uvatachwani gelo usina handi ni venue. Ayala tapanche kwa noki kwa mukiti. Kwa mukitu swanera kuwa fiti. Noti fiti fiti ya mahindi. Nitalusa fiti fiti ya mapene. Kani rata na mboyo raisi kicherete yaka. One kamera nyafa sherengi yaka. Uvatachwani gero usina ndeni sherete. Sava kakuhamu wako na ukarirate. Halo lika lika uyo watapene. One coat records mashore ni yaka kona fonto yera wena. Ara sike zike zichwa. Fareka zaka kona fonko mera wena. Ara sike zike zichwa. Anirata na inwira hape na mboyora. Ara sike zike zichwa. Utachwa ni kwa mukiti usina mashele. Auka Rwanda ona chwaru.
Crazy on a beat.
Aninata wabimali kuna 5 days. Nani kukobeleli nani wanga fela peace. Suna nilito nolo fela nani waso was. The sex way stress soko na unwaka boss. Zamaya uyo vya nani toma lip fuck up,
lip fuck up.
Yeah. Aninata wanima fuck up,
fuck up. Yeah.
Tarifa niwe na yu jacked up. Unekele onyema happen ina nini back up,
back up.
Yeah. Watoya ani eza haso. Zakasu zare neliza kubombu tarikaso. Ola nikoka nana niwa muso. Kizone boy baza chwale haku sana tuso.
Masherengi yaka kona fonto yera wena.
Ara sike zike zichwara.
Fareka zaka kona fonko mera wena.
Ara
sike zike zichwara. Anirata na inwira hape na mboyora. Ara sike zike zichwara. Utachwa ni kwa mukiti usina masherengi. Auka Rwanda ona chwara.
Yala te apanche.
Sike zike zichwara.
Yeah, this a kakali kaka before I do handover. You kwame chawaka all over. Your face kukawali pofu game over. Kai kokoweza fakushimba kono fufaku. Kutisa kilikanyi, antoku zalikanyi. Give me back my money, ontoya chwan. Famali yaka nipangelanga. Fama binyalu na problem ya kuwanga. Naleka siya usenibata, baman sesibata. My case in fact too, put some ice cubes too. Mazuka ziba Rwanda, kuswala fasi botela saka kikumbu.
Masherengi yaka kona fonto yera wena.
Ara sike zike zichwa.
Fareka zaka kona fonko mera wena.
Ara
sike zike zichwa. Anirata na inwira hape na mboyora. Ara sike zike zichwa. Utachwa ni kwa mukiti usina mashele.
Breezy on a beat.
Exclusive to Minembo.
Hey, Breezy. Sike zike zichwa. Sike zike zichwa.
Hot juice production.
Sike zike zichwa.
Yala da yala.
Sike zike zichwa.